all about love. Nyani said, Boosie, my Django, let's go.
It's you, oh yeah. Visando me fanyo mpaka nyondo ke nyumbani. Sipati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true, oh yeah. Ndus me fanya mpaka na vuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani.
Yo, ngeweka wapi sura yangu. Sina chama na kwenda wapi na kura yangu. Yuko wapi ashura wangu. Kabeba vilago vyote na kaptula yangu. Kanaichia vugu vugu vurugu na tabu. Marafiki wote ndugu maneno tarabu. Stare zangu ni majani machangu na klabu. Kula barabarani kokote na weka ubavu. Mazenye chip kumbe tena pumbavu. Anagawa kama pipi anagongwa kwa chipsi kavu. Mapenzenye fitu ya shindi hata kwa bawa. Ulize liofanya pipi walolo kwenda kwa babu.
It's you, oh yeah. Visando mefanyo mpaka niondoke nyumbani. Sipati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true, oh yeah. Stress induce mefanyo mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true, mama. Visando mefanyo mpaka niondoke nyumbani. Sipati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true, true. Stressing dos mefanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani.
Tumaitaji maombi na misa, oh yeah. Mana mapenzi anantikisa, oh yeah. Kuchitiana na potu fufikra, oh yeah. Na tulianza tangu kiwa bikra, oh yeah.
Na kinacho ni detisha ni hiyo rangi yako melanin. Vipinza kudumia sina kibunda Benjamin. Vitendo vina shiria ya kuwa sijependwa mimi. Na ukuwana na nkandie tikuwa nimependa nini. Cause you're my baby and I'll fight for your love. Japo moyo unanikos na pata scar for your love. Kidogo tunachopata tuna share for the love. Mata mademu na wakata nikichupa sio love.
It's you, oh yeah. Visa ndo mefanya mpaka niondoke nyumbani. Sipati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true, oh yeah. Stressing dos mefanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true, mama. Visa ndo mefanya mpaka niondoke nyumbani. Sipati kani mpaka mtani sonekani. Oh yeah, and it's true, yeah. Stressing dos mefanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah.